ndi chamtengo wapatali zedi ku Central Buku lopatulika ndipo ndakulanda ndi manja awiri kulikonse komwe muli ku programu yathu ya Tisanthule Bible yomwe lero ndi yomaliza kusanthula buku la Masalimo momwe takhalamo ndithu kwa masabata angapo kwa kanthawi ndithu tinayamba ndi Masalimo 1 tadusa monsemo koma lero mbale Osman Chiramanda akhale akukwangula zonse za mbuku la Masalimo ndipo timaliza ndi Masalimo omalizira kuyambira 144 kufikira 150 kodi umenemu nkhani yake yaikulu ndiyotani poti kumene kukhala ngati ndi chiyamiko ndithu ndiye tenti tsatire bwinobwino tisanthule limodzi programuyi kutsatira ndithu mutu wathu walero wachiyamiko kwa Yehova kuti iye ndi ndani chifukwa chani timuyamike komanso timutsatire iye
mwachimwemwe ndikulandirani nokondedwa anzanga pa ulendo taonani kuchuluka kwa chisomo cha Mulungu ndi chimene chagwera inu ndi ine lero kuti tioneke anthu amoyo pachifukwa chimenechi tiyena Ambuye atitsogolere ndi mawu ake apa miyambo 28 verse 19 pamene akunena kuti wolima munda wake zakudya zidzamkwanira koma wotsatira anthu opanda pake umphawi udzamkwanira mu programu yata tinali kusanthula Masalimo 140 kuyamba vesi loyamba lija ndikulekezera Masalimo 143 verse 10 mene timakambirana zakupempha kulanditsidwa kuchokera kwa anthu oyipa ndipo lero pamene tikutsiriza buku la Masalimo tisanthula Masalimo 144 kuyamba vesi loyambalo ndikukamaliza ndi chapter 150 ndi vesi lake la 6 mene tikambirane zakutamanda Mulungu chifukwa cha umulungu wake ndi zomwe iye amachita chambe ni Masalimo 144 ili ndi salimo lina lomwe linalembedwa ndi David Salimo linalembedwa pa nthawi yomwe David anapulumutsidwa kwa Sauli. Ili ndi pemphero la munthu wina aliyense pa nthawi ya mavuto ndipo Mulungu adzamupulumutsa ndithu. Verse 1. Walemekezeka Yehova thanthwe langa. Wakuphunzitsa manja wanga achite nkhondo. Zala zanga zigwirane nawo. Tsono mau awa ndi wofunika kuwamvetsetsa. Taonani Davide samatanthauza kuti Mulungu ndi wokonda nkhondo ayi. Koma kuti munthu amakhala wopanda mantha akazindikira kuti ali wotetezedwa. Tilati kutsimikizali kuti Ambuye wathu ndiye mfumu ya mtendere. Koma akunenera tupoyera kuti pa dziko lapansi padzakhala popanda mtendere mpaka kubwera kwa Khristu kachiwiri ndiko. Tsono mukhoza kuona kuti panopa maiko ambiri akungopitilizabe kusonkhanitsa zida za nkhondo kuti ziwateteze kutanthauza kuti palibe mtendere pa dziko lino. Verse 2. Ndiye chifundo changa ndi linga nsanja wanga ndi mpulumutsi wanga chikopa changa ndi iye amene ndi mtama amene andigonjetsera anthu anga. Davide akunena kuti Mulungu ndi wabwino. Kutanthauza kuti munthu ndiye woyipa. Kotera kuti ngati inu ndine tingatchulidwe anthu olungama lero ndi chifukwa cha Khristu. Ndiye Davide pofuna kuonetsa kuti Mulungu ndi wabwino akutchula kuti ndiye mtetezi wake, ndiye linga lake, ngaka yake, komanso ndi chikopa chake. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Kodi pamene Davide akudalira Mulungu kuti ndiye mtetezi wake. Kodi inu mukhoza kunena mawu omwewa? Mwanjira ena tikufunsa kuti kodi inu simudalira zida, luso, kapena mphamvu zanu pa chitetezo cha moyo wanu? Verse 3. Yehova, munthu ndani kuti mundziwa, mwana wa munthu kuti munsamalira? Pano Davide akuchita chidi komanso kudabwa momwe Mulungu amene ndi wamkulukulu komanso wamphamvu zonse kuti amamudziwa kapena kuti akhoza kumalabadira munthu yemwe ali wochepa kuyelekezera ndi iyeyo. ichi ndicho chisamaliro komanso chikondi chenicheni waonetsa Mulungu pano. Verse 5. Lelamitsani thambo lanu. Yehova nimutsike kudzane mapiri ndipo adzafuka. Pano tikuona pemphero lofuna kuti Mulungu alowelele muzochitika za anthu pa dziko lapansi. Mau awa kupezekanso pa Isaiah 64 verse 1 mpaka 2. Amene akuti, mwezi mutang'amba kumwamba ndi kutsikira pansi kuti mapiri agwedezeke pamaso pano. Monga momwe moto uyatsa zitsamba ndi moto uwiritsa madzi kudziwitsa kwa maliwongo anu dzina lanu kuti amitundu anthunthumire pamaso pano. Tsono nkhani iyi ikunena kuti tsiku lina Mulungu adzalowelera ndithu pa zochitika za moyo wathu. Verse 6. Yang'anitsani mphezi ndi kuwabalalitsa, tumizani mivi yanu ndi kuwapitikitsa. Tsono fundo yoyamba ndiyakuti Ambuye akadzabweranso adzabwera kudzaweruza dziko lapansi. Ichi ndi chimene mawu Mulungu onse akuphunzitsa kuphatikizapo amene ali mchipangano chotsopano chomwe chikukamba za nkhani imeneyi. Nkhani yayikulu ndi imene ili pa chivumbulutso 19 verse 11 yomwe Yohana akunena kuti, ndipo ndinaona muratseguka mmwamba ndipo taonani akavalo woyela ndi iye wakumkwera wotchedwa wokhulupirika ndi woyela, ndipo aweruza nachita nkhondo molungama. Ichi ndi chithunzi cha mbuye wathu Yesu Khristu amene akubweranso kudzagonjetsa dziko lapansi. Tere apa ndi pamene Davide akunena kuti, verse 9, ndidzakuimbirani nyimbo yatsopano Mulungu, pa chisakasa cha zingwe khumi ndidzayimbira zakukulemekezani. Ndiye monga tinanena kale kuti awa ndi mawu Aulosi, Davide akunena kuti pamene Kristu adzagonjetsa dziko lapansi, vana wa Israeli podzazidwa ndi chimwemwe adzayimba nyimbo yatsopano akadzatha mazuzu a dziko lapansi. Iyi ndiyo nyimbo yomwe wokhulupirira wonse adzayimba nawo. Tiyenditoweni masalimu 145. Ili ndi salimo lina lomaliza limene linalembedwa ndi David. Tsono kuchokera pa masalimo 145 mpaka 50 tikuona kuti ndiwo masalimo achiyamiko amene akukwaniritsidwa pa chivumbulutso 19 verse 1, 3 ndi 6 amene akunena kuti, zitatha izi ndinamva ngati mawu akulu akhamu lalikulu mmwamba lili kunena haleluya, chipulumutso ndi ulemerero ndi mphamvu za Mulungu wathu. Ndiponso anatiso haleluya, ndipo utsi wake ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo ndinava ngati mawu akhamu lalikulu ngati mkokomo wa madzi ambiri ngati mawu a mabingu olimba. Nizinena haleluya pakuti achita ufumu Ambuye Mulungu wathu wamphamvu yonse. Tsono pamene Yesu Khristu amabadwa pa Luka 2 verse 14 tikuona kuti angelo anafula kuti ulemerero ukhale mmwamba. Ndiye nkhani kuti panali kufula kotere chifukwa chakuti Yesu anabadwira mBetelehemu ndipo kudzakhala mtendere nthawi imeneyo. Koma taonani kuti malowa sanakhale pa mtendere mpakana pano. Ndiye tsiku likudza pomwe Ambuye Yesu adzabwera ndi mtendere weniweni. Ili lidzakhala tsiku lopambana ndipo dziko lonse lidzayimba nyimbo za matamando. Verse 1. Ndidzakukwezani Mulungu wanga mfumu ndipo ndidzalemekeza dzina lanu ku nthawi za nthawi. Masiku onse ndidzakuyamikani ndi kulemekeza dzina lanu ku nthawi za nthawi. Pano ndiyambe ndi mawu akuti, kuyamika Mulungu sikuyenera kukhala kwa tsiku limodzi ayi koma tsiku linali lilonse. pali zinthu zambiri zomwe tiyenera kumatamanda nazo Yehova, makamaka pa zomwe anatichitira mbuyomo. Ndipo timamutamanda pokhulupiriranso zomwe adzatichitira mtsogolomo. Kutanthauza kuti palibe nthawi yomwe ife tikhoza kungokhala chete osatamanda Mulungu. Kodi inu muli nacho chizolowezi chimenecho? Kondetwa. Verse 17. Yehova ali wolungama njira zake zonse ndi wachifundo ntchito zake zonse. Yehova ali pafupi ndi wonse akuitanira kwa iye, onse akuitanira kwa iye mchoonadi. Tsono nkhani ili mundima ino ikunena kuti kwa munthu amene amadalira Mulungu, Mulungu amakhala pafupi naye, popeza mawu akutsimikiza kuti iye ali pafupi ndi wonse oyitanira pa dzina lake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mwakhala muli mkhristu kwa nthawi yayitali, koma simuthandizidwa. Pano pali chinsinsi chakuti Mulungu amakondwera kuthandiza amene amudalira iye nthawi zonse. Kunena kuti Mulungu amakondwera ndi munthu amene ali naye pa ubale. Kodi inu ubale wanu ndi Mulungu ndi wotani? Masalimo 146. Masalimo asanu omalizawa akukamba zakulemekeza Mulungu basi. Iyi ndi nthawi ya mtsogolo mmene kudzakhala kulibe masautso, kudzakhala kulibe kulira, ngakhale sikupempha kulandisidwa kwa adani ayi, koma chimwemwe chokhachokha basi. Kunena kuti chimwemwe chidza m'mawa, monga Masalimo 30 verse 5. Tiyeni tiyambe kuwerenga verse 1. Haleluya! Ulemekeze Yehova moyo wanga. 3. Musamakhulupirira zinduna kapena mwana wa munthu amene mulibe chipulumutso mwa iye. Pano pali uthenga wakuti inu ndine sitenera kuyamika Mulungu paka mwachabe, koma ndi mtima wathu wonse. Kunena kuti munthu ayenera kuzindikira kufoka ndi kuchepa kwa mphamvu zake kuti sangadzipulumutse yekha, ndipo kuti nthawi zina adzabwelera kunthaka. Koma pali mmodzi yekha amene chipulumutso ndi zosowa zonse za munthu zimapezeka mwa iye, uyu ndiye Mulungu wa Yakobo, Yehova wa chikondi. Masalimo 147. Haleluya! Pakuti kuimbira nzolemekeza Mulungu wathu nkokoma, pakuti chikondwetsa ichi chilemekezo chiyenera. Yehova amanga Yerusalemu, asokolotsa wotayika Aisraeli. Ili ndi salimo lina la kulambira Mulungu chifukwa cha zabwino zonse anachita ndi zimene adzachita kwa anthu ake pa dziko lapansi ndi ku Yerusalemu. Kunena kuti adzasokolotsa Aisraeli wotayika wonse. Tereta mvani verse 12. Yerusalemu, lemekezekani Yehova. Ziyoni, lemekezani Mulungu wanu, popeza analimbitsa mipiringidzo ya zitseko zanu, anadalitsa wana wanu mkati mwa inu. Ndiye amene akhalitsa malire wanu mu mtendere, akukhutitsani ndi tirigu wakucha bwino. Tsono iyi ndi nthawi yakubwera kwa mfumu amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, amene ndi mfumu ya mtendere. Uku kudzakhala kukwaniritsidwa kwa ulosi wa Yesaya chapter 54 verse 11 mpaka na 13, pamene akunena kuti iwe wosautsidwa, wobeluka-beluka ndi namondwe, wosatonthola mtima, taona ndidzakhazikika miyala yako m'manga-manga abwino ndi kukhazika maziko ako ndi masafiro. Ndipo ndidzamanga mazenera wako ndi miyala yofira, ndi zipata zako ndi baliketi, ndi maliro wako wonse ndi miyala yokondweretsa. Ndipo ana wako wonse adzaphunzitsidwa ndi Yehova, ndipo mtendere wa ana wako udzakhala waukulu. Haleluya! masalimu 148. Ndiye pamene tiwerenga salimu limeneli kuyamba verse 1 mpakana 14. Ndi mmene tipeza nkhani yakuti Mulungu ayenera kulemekezeka kuyambira zamwamba ndi zapasi zomwe. Kunena kuti kulambira Mulungu kudzakhala kwakukulu popeza kudzayambira mmwamba. Momwe mudzakhalenso wokhulupirira ndi kufikira pansi pamene padzakhalabe zolengedwa zina. Masalimu 149. Tiyambira verse 3 pana 6. Akondwele Israeli mwa iye amene anamlenga. Ana a Ziyoni asekele mwa mfumu yawo. 6. Nyimbo zakukweza Mulungu zikhale pakamwa pawo ndi lupanga lakuthwa konsekonse mdzanja lawo. Kubwezera chilango akunja ndi kulanga mitundo ya wanthu. Kumanga mafumu wawo ndi maunyolo ndi woveka wawo ndi majelejede achitsulo. Kuwachitira chiweruzo cholembedwacho. Ulemu wa okondedwa wake onse ndi uwo. Haleluya. Kani pano ikuti. Mthawi ya mtsogolomo, padzayimbidwa nyimbo ya tsopano. Nyimboyi idzayimbidwa chifukwa chakuti Ambuye wathu Yesu Kristu ndiye mpulumutsi ndi mulenge wa zonse. Tere taonani pamene tiona mapiri ndi nyanja zikuluzikulu. Tipezadi chifukwa cholambira iye. Kodi inu, mudamba malemekeza Yehova chifukwa cha chilengedwe chake. Chimene ndi chodabwitsachi. Tentuloweni masalimu otsiriza 150. Verse 1. Haleluya. Lemekezani Mulungu mmalo wake woyela. Lemekezani mtambo la mphamvu yake. Lemekezeni chifukwa cha ntchito zake zolimba. Mlemekezeni monga mwa ukulu wake wa unyinji. Mlemekezeni ndi kulira kwa lipenga. Mlemekezeni ndi chisakasa ndi zeze. Mlemekezeni ndi lingaka ndi kuthira mang'ombe. Mlemekezeni ndi zoyimbira za zingwe ndi chitoliro. Mlemekezeni ndi sanje zomveka. Mlemekezeni ndi sanje zolilitsa. Zonse zakupuma zilemekeze Yehova. Haleluya. Poyamba, ndifuna tiyankhe funso lakuti, kodi kulambira ndi chani? Koma kuti tiyankhe bwino, pafunika kuti tigwire mawu amene ali mverse 1, amene akunena kuti, lemekezani Mulungu. Kutanthauza kuti Mulungu ndiye woyenera kulandira kulambira, komanso woyenera kulemekeza kwathu. Pachifukwa chimenechi, tientuoneni amene ayenera kulambirayo ndiye ndani. Apa, mwina mukufusa kuti, kodi ndani ayenera kulambira Mulungu? Yankhwali kuti, zonse zakupuma zilemekeze Yehova. Haleluya. Ndiwo mawu akupezeka pasali mwalimena verse lake la 6. Kunena kuti ine ndinu ngati zolengedwa za moyo. Tili ndi udindo olambira Yehova. Nkhani kuti Mulungu anayamba kutchula wanthu amene anali ndi maudindo mukachisi wake. Amene anali kutumikira mmagawosi anasiyana. Kenaka akuitana ana wonse awanthu. Kunena kuti wonse olambira Mulungu ndi wonse amene anatembenuka mtima kuphalikizapo anthu amitundu ina amene ali inu ndine. Ii, ndiyo nkhani yomwe ikunenedwa pa Malaki 1 verse 11. Pamene akunena kuti. Pakuti kuyambira, kotulukira dzuwa. Kufikira kukulowera kwake, dzina langa. Lidzakhala lalikulu mwa mitundu. Ndipo mmalo monse, adzaperekera dzina langa. Chofukiza, ndicho opereka choona. Pakuti dzina langa, lidzakhala lalikulu mwa mitundu. Ati Yehova wa makamu. Tono mau awa. Anakuwa nitsidwa pamene utengo wabwino. Unalamulidwa kutufa litsidwa kumadela wonsa dziko la pansi. Ndiye popeza muntu anakala wa moyo. Kapena kuti anakala ndi moyo. Pamene Mulungu anauzira mphuno mwake ndi mpweya wake wa moyo. Mulungu afuna mpweya omwe ulelo. kuti ugwiritsidwe ntchito bwino pakumulambira iye. Azanga, ndifuna nditsindike kunena kuti inu ndine tiyenera kulambira Mulungu monga momwe timapumira mpweyawo. Kunena kuti timapuma mpweyawo nthawi ina iliyonse komanso mosalekeza. Koma pamene tipuma mwanjira imeneyi tiyenera kudziwa kuti nthawi ina sitidzatha kukokanso mpweya umeneyu mthupi mwathu, kotera kuti tidzapuma komaliza koma mwamtendere. Kutanthauza kuti pamene inu ndi ine timwalira tikutamandabe Mulungu tidzafa mwamtendere ndithu. Mamawu amenewa ndikoyenera kuti tikhale nacho chilakolako chakulambira komwe angelo ali nako mmwamba. Komanso Mulungu analenga kumwamba kuti nakonso kuti kukamulemekeze iye. Kunena kuti Mulungu sanalenge kumwamba chifukwa cha munthu ayi. Taonani Yobu akutsimikiza pa chapter 38 verse 7 pamene akunena kuti muja nyenyezi za mmawa zinayimba limodzi mokondwera ndi wana wonse a Mulungu anafuula ndi chimwemwe. Kutsindika kunena kuti zolengedwa zonse pamodzi ndi za zonse ziyenera kulambiradi Yehova. Kodi inu chimakulepheretsani ndi chani kuti mukwaniritse udindo wanu umenewu? Kapena tifunse kuti kodi simuli mgulu la zolengedwa kuti musamalambire Mulungu? Tiyeni tiloweni mugawo ili momwe tiyankhenso funso la chifukwa chani tiyenera kulambira. Yankho ali kunena kuti inu ndine tiyenera kulambira Mulungu chifukwa tikuona zabwino zonse zomwe anatilonjeza zomwe tiyenera kusangalala nazo. Tetamvani Ezekiel 37 verse 26 akunena kuti ndipo ndidzapangana nawo pangano la mtendere, lidzakhala pangano losatha nawo, ndipo ndidzawakhazika ndi kuwachulukitsa ndi kuyika malo anga opatulika pakati pawo kosatha. Kachiwiri tikuona kuti tiyenera kulambira Mulungu chifukwa cha mphamvu yomwe ikuonera mu ntchito zomwe iye anachita komanso zomwe iye adzachita mtsogolo. Taonani ndi Mulungu amene analenga zakumwamba ndi za dziko lapansi kukhazikitsa kwa zonsezi mʼmalo mwake, komanso ndi amene anayika kayendetsedwe kake. Koma pa zonsezi tionanso kuchuluka kwa chisomo chake chomwe chinaperekedwa kwa anthu amene ali wochimwa mʼdzikono lapansi, kunena kuti Mulungu ayenera kulandira ulemu chifukwa chachipulumutso chomwe chinadza mʼdziko lapansi kwa ana wake kuti amange mpingo wake. Kachitatu, ndifuna tione kuti Mulunguyu kuti ndiye woyeneradi kumutamanda chifukwa cha ulemu ndi ulemerero wake. Tere taonani inu ukulu komanso kukongola kwake, ndani wina angafanane naye? Kunena kuti ndi Mulungu wamkulukulu kuposa kukula kumene ife tingaganizire. Pachifukwa chimenechi ndikofunika kumulambira monga momwe tingathere kuyambira wanthu wang'ono komanso ngakhale akulu omwe. Tsono funso lina lomwe ndilofunikanso pakulambira ndilomwe likuti kodi timulambire motani Mulungu? Apa ndikukhulupirira kuti mwayankha kale makamaka pamene mukuganizira zipangizo zomwe Davide ndi gulu lake lonse loyimba anali kugwiritsa ntchito. Kunena kuti mwina mukuganizira kuti tiyenera kumulambira Mulungu pakugwiritsa ntchito zipangizo zosiyanasiyana. Inde tikhoza kumulambira Mulungu mwanjira imene ndipo ndikoyenera, koma si chomwe tikunena. Nkhani ili pano ikunena kuti kodi mtima wa Davide unali bwanji, kapena kuti anali ndi chilakolako chotani kuti kulambira kumeneku kuchitike, kapena kuti iyeyu Davideyu anali kupatula nyengo yolambira Mulungu? Okondedwa anzanga paulendo, pamene tikuyankha funso limeneli tikuona nkhani ya kudzipereka kwa mtima wake kwa Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti maimbidwe amene amatenga mtima Mulungu ndiko kudzipereka kwa mtima wano okondedwa ndikumukonda kwa thunthu. Chimene tikunena pano ndi chakuti inu ndine tiyenera kumulambira Mulungu uyu ndi chikhulupiriro chikondi chonse ndi mtima wokondwera. Tiyenera kumulambira ndi chikhulupiriro chakugonjetsa mphamvu zonse za kumidima. Kulambira kuchitike ndi mtima wokhulitsidwa kwenikweni mwa Iyeyo. Tiyenera kumulambira pakupereka ulemu ndi kumvera malamulo ake onse. Komanso timulambire Mulungu ndi mtima wokondwera pakumvera njira zake zonse. Tiyenera kumulambira mwakukondwerera chifukwa cha chikondi chake ndi kukweza ufumu wa chisomo chake. Ndiye tikunenetsa kuti zipangizo zonse zomwe zingagwiritsidwe ntchito polambira Mulungu ziyenera kuti zigwirizane kwathunthu ndi kulambira kwa mtima wake wa munthuyo. Mwanjira ina tikunena kuti zipangizo zimenezi siziyenera kutsekereza kapembedzedwe ka mtima wake wa munthu. Tsono ndifuna titsirize ndi nkhani yomwe akukamba Paulo pa Roma 15 verse 6 pamene akunena kuti nonse pamodzi mkama mmodzi mukalemekeze Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kutanthauza kuti inu ndine sitiyenera kukhala ndi mitima iwiri pamene tikulambira Mulungu uyo. Ayi, kunena kuti inu ndine tiyenera kudzipereka kwa thunthu pakumulambira Mulungu ameneyo. Lero tilekeza pano komanso tatsiriza buku ili la Masalimo. Ndiyeti masanthu la Masalimo 144 kuyamba vesi loyambali ndikupitilira chapter 150 vesi lake la 6 mmene timakambirana zakutamanda Mulungu chifukwa cha umulungu wake ndi zomwe iye amachita. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwa kwambiri mbale Osman Chiramanda kuti unikira kuti mbikitsanso makamaka kukhazikika pachiyamiko kwa Mulungu kudziwa kuti Mulungu ndi ndani ndipo kuti ifeyo tingachitepo bwanji pa zomwe iye amachita. Taunika kumalizanso ndithu kusanthula Masalimo, tamaliza ndithu ndi Masalimo 144, tina dusa 145, 146, 147, 148, 149, tamaliza ndi Masalimo 150. Lero kukwangula nditu kusanthula buku la Masalimo. Kote kuti mprogramu yathu yotsatira tidzakhala tikuyamba buku la tsopano ndipo pamene tidzapita kuchipangano chatsopano. Ine ndadala zetu nali modzi mprogramuyi makamaka mbuku lonseli la Masalimo ndipo Ambuye akudalitseni. Ndisanachoke ndikumbutseni kuti makera wathu atisanthule Bible ndi awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, ndipo email address ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org, ndipo ma SMS timandira pa 0833-500-222. 0833-500-222. Pa internet program ikupezekanso pa website iyi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ndine Victor Kaonga, ndadala kwambiri kuti nali modzi mbukuli komanso ndikho kuti mwaphunzirapo zambiri pa za Mulungu kudzera mbuku la Masalimo. Ambuye akudalitseni. Zikomo.